Yala butali impela lena intombi ayishelwa noma izine yasobala kusukela yala butali impela lena intombi ayishelwa noma izine yasobala kusukela yala butali impela endlo intombi ayishelwa noma izine kuyiza ulapho phele ayishintsha khona isinafuna kulapho phele ayishintsha khona imani awukulapho phele ayishintsha khona isinaphunga kulapho phele ayishintsha khona imani yimako bukhona isishe sitho seshayila ngayo sintombi yashelwa yimako bukhona isishe sitho seshayila ngayo sintombi yashelwa Ngako kukhona isishe sitho seshayila ngayo intombi yashelwa intombi yashelwa awuyazi intombi yashelwa Ngako kukhona isishe sitho seshayila ngayo intombi yashelwa intombi yashelwa awuyazi intombi yashelwa Ngakubuka ngane ma 2000 Uthi intombi ayishelwa mayijolela nje Mina ngiqhabuka ngani ma 2000 Uthi intombi ayivinjwa mayijolela nje Le ntombi ngayishela ingitshela ngeboy Mangithi ngicela uthandi kuluma ngeboyfriend Mangithi ngayishela ingitshela ngoboy Mangithi ngayishela intombi ikhuluma ngeboyfriend Intezomithi izishiye Lentizomithi izilahle Oyishayila kakayosi Noyo sila kakayihle Nosayevile usedlicala Ngoboyishayila kakayosi Oyishayila Ungena phansi walukukela phezu kwalo bazolithatha abanikazi Intombi yashelwa, thina intombi seshelwa Awuyazi intombi yashelwa Ukhandana nebhasi labantu Ungena phansi walukukela phezu kwalo bazolithatha abanikazi Awuyazi intombi yashelwa Mangicela uthando, ungitshela ngeboy Ngithi ngicela uthando, ukhuluma ngeboy